The Beat Machine.
DiegoB.com.
Sisi kwa yemon hajisi nicho nibwira cyo nicho ntasi bese niki navuga konzi baye hondi hasi ndi kure ya masi oh sisi dafite yesu dakubwiza ukuri ko yabari umubirisi rudape icara hasi umusaba ubwo buzima 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 buzira kuzima ikindi kandi pfuka mu muviri musi nkumubwira ibyaha byose wakose uti dawe njyewe nagishe nadibye naragambanye mfite isoni narasambanye nariye imfuki zose nareraga mbabarira unshira inkoni zamba kamba utinyambike narasamba
iyi si iraturwanya nimukanguke abari maso mwese muruze duhangane kuko iyi si byo ari njye nawe kuko iyi si byo ari njye nawe njye nawe njyewe nawe nawe turacumbitse
DiegoB.com.
Senge ndahunga mu mutwe bikanga kanga 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 nkibaza nkibaza senge ndahunga mu mutwe bikanga kanga kanga nkibaza nkibaza ikigane ndacyanze nicyo kibanze cyatumye denza ya masi ya manzi nishyira hanze nkiteza abanzi ndetse n'abatanzi ibyo nkoze byose ngashimisha abanzi ndi mu businzi sinzi icyo nakora ngo ngere ku nsinzi gusa maniga icyo nzi neza cyo ngenza sinja sinja
iyi si iraturwanya nimukanguke abari maso mwese muze duhangane kuko iyi si byo ari njye nawe kuko iyi si byo ari njye nawe njye nawe njyewe nawe nawe njye turacumbitse umunsi wawe nuzu usange witeguye guhura niyo mana yo mu ijuru ndabirinda guhemuka ugire neza ugende iyi si iraturwanya nimukanguke abari maso mwese muze duhangane kuko iyi si byo ari njye nawe kuko iyi si byo ari njye nawe njye nawe njyewe nawe nawe njye turacumbitse
DiegoB.com.